bloody darling. Nikim Bagel, the boy, my door. Nikim Bagel, the boy, my door. Nikim Bagel, the boy, my door.
Il est à papa. Yeah. usikwambie kwamba mimi ati sina lolote, labda wakwambie sina ujanja juu ya usikudanganye, watakupa utakacho chochote, wataitoa wapi furaha? Maana wabaya hawatoki mbali, jirani yako wendo anapenda usile, hawatokubali kuna bendera pesi lako inapepe, hawatokujali kipindi ambacho mawazo anafanya usile, watakutupia mbali.
Kizamani kutoa kadi na maua, wanataka mani, ukilipa unakuwa rua, fundi kitandani, soma nguvu kujikamua, unafika ndani, kuja Tomasa unachanua, wanawake wa leo wanataka mikakati, ukiwa mzogaji akia Mungu wapati, mapenzi ya video hata kutoa kamasi, eti ni kinywa maji na kuona kwenye glasi, piga chambo geto kono na deto manje na kapeto manje ina mobeto,
izo ni zama za kale, sambulo mapepe kale,
bolingondo mbolo
wanga chipolo polo na maji ya kandoro simba wa Morogoro,
tani spati shukari kuru kabisa, hivi yuko wapi MB Dogo Latifa, Babu Tale wapi paka misifa, squeezy party atwenda kikibisa, mpira na pele tanu na nye baba eti lazimishe aliyekukata sabuni kicherema
silipendwa
mabanda ya sinema
silipendwa
ikumba na mlema
silipendwa
Diamond na wema
silipendwa
hizo ni zama za kale
za zamani
sambulo mbebe kale
kale
Kina sogirogi
silipendwa
Chanali analogi
silipendwa
Ufisa saibogi
silipendwa
Andame anodi
silipendwa
Unani bipungu pigie umeweka vote Ulewewe lipe mie umeniona rofa Tena na madada wenye majina Acheni visa Unaita ukaledina na kwenda tisa Mweleza kichini
silipendwa
Ochiza kwa zima
silipendwa
Tena na beti
silipendwa
Bashite kwa jima
silipendwa
Izo ni zama za kale
za zamani
Sambulo mapepe kale
Na
mitaba chani
silipendwa
Jivi kwa jirani
silipendwa
Hira ifani
silipendwa
Sari haifani
silipendwa
Ya nini kunichunguza na ishi wapi
silipendwa
Nala chapate kwa maini ya umakati
silipendwa
Kuto kunikali ya chini unakamati Oh ya rapi masikini kunize haki Pangala
silipendwa
kipanki kajala
silipendwa
ojengo na jangala
silipendwa
lukufu mkandala
silipendwa
cheni ni bidomo domo tutupia ni kunguli kisa pesa za mbomo msimu wa makufuli bongo mani yondo
silipendwa
sikinde msondo
silipendwa
magari ya udongo
silipendwa
abu walo yondo silipendwa
iso ni sama saka
silivu maga sana
sambulo mapepe kale
Kichoma
silipendwa
Wakina mandoja
silipendwa
Kina iobo
silipendwa
Kina tupogo
silipendwa
Kasi msiba ukiona bundi Unataka kupagawa Tulale makundi makundi Kuogo papo kubawa Suena Nitampata wapi
Silipendwa
Suena Wazile nyakati
Silipendwa
Kujifanya mapanga zuna Eti wamepinda Wengine wabeba vyuma Na kuna marinda Amini dada
silipendwa
uno ya echi baba
silipendwa
domo chai japa
silipendwa
chezo ya kibaba baba
silipendwa
wale wapiga madili sasa limbaya
silipendwa
hizi zama za Magufuli si za Jakaya
silipendwa
ugombi wa Mr. Nice na dudu baya
silipendwa
fika tuni vya madenge baba ubaya
silipendwa
wago mchongo Mr. Bingi wakibambo wale wasamiaji wa belini wase wa hambo ifio kwa vibenjamini wa mambo jambo wabete na muaporini vita na rambo inadam jela jela
silipendwa
kidali kongolela
silipendwa
masi na zembwela
silipendwa
jumane chana pela
silipendwa
iso ni sama za kale
sama za zamani
sambulo mapepe kale Zimunda
silipendwa
Kalumanzira ndumba
silipendwa
Kumbuza dole gumba
silipendwa
Johari naka numba
silipendwa
Wasazi
Silipendwa 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 Silipendwa
Olele
Bagante da mujer fuck me now to Si dia kusa moro break yo ko ado Tek si dia pasa wolo te men no more Mane wonder no be girl masapa cariño
fire up. Shawty want $1 million. Say make a wire, wire. Tell me to wanna cover my girl. He say all our friends, friends. Leave me la vida loca. He found me my lover. Yeah. Shuku Sheka, Ayasu Meka, yeah. Caroline, save your drama. I don't need it for a soap opera. Hola, hola, Mr. Lopa. I'm not here to cause wahala. Hello, Diva, save your drama. You don't need me in your soap opera. Yeah, you for there for me. You for there.
Again.